you're driving me crazy, crazy. Waseka wanga malaika, amanyo gega tukulanga keboza mata. It's unbelievable, nzichukira rena soko kumulaba. Yampita, excuse me lady, oh gosh naunga. Obugambo bwe yugiranga buwonya mutima okubunya ebiwundu ku bulungi bwe nga sisobola kugaana. Ate nga kizibu, nga kizibu, nga kizibu okukkiriza nti abyawonange nonya kafo kye mukweka agayaye kigata musange. Besunga lwe bali musanga nga talinange balyoke bemole. Tebamanyi kyantuukako bwe mba ntambula bankubira bujambo naye sibiraba. He's driving me crazy and I'm in pieces. Buli fesi gye ndaba kifaananyi kyo kye kinzijira baby. Nyumirwa engalo zonzigonda ziringazo ze bakola mu pamba. Amasovu galina amaanyi bwe mba mbuze mazima gakola nga sola. You're driving me crazy and I'm in pieces. Jula gaya ye nonya kapo che mukweka
mukweka
agaya hiyo chikata musange.